bwe yanjagala yerekereza yeggulu naka bwe yanjagala teyafaayo kyalizaalibwa munaku bambi bwe yanjagala ekibaya kyetaata kyali mu kiraalo bwe yanjagala teyafaayo kyaliyambala ttangira bwe yanjagala teyafaayo kyalikyayibwa bangi nasiba nasula enjala teyavuga ku motoka teyasimba nnyumba bambe yayagala nsasulire ebbanja Nebakomerera wasiri konsasulire banja.